my God, he's back.
Guess who's back?
The Party Breaker.
Boss.
We came here to party.
Boss.
DJ Dr. Boss. DJ Boss. Your personal entertainment doctor. Sending musical sensations.
Mtoto laini laini anawaka waka wanga wape vidonge nimebaini baini wanatapatapa minawepaka kiama tuombe uzima waroke kwa kuchutama na wasimame wima kamwe watopata mwanya abiti fitina wapike mabilinganya situtoke dina nalegea ukintazama yako macho yako macho yako macho nalegea ikigusana yangu na yako ikigusana
macho kuyari wa mapenzi ya kuyuri
la 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 shombe shombe mtoto laini laini anawaka waka wanga wape vidonge nimebaini baini wanatapatapa minawepaka kiyama tuombe uzima waroke kwa kuchutama na wasimame wima kamwe watopata mwanya abiti fitina wapike mabilinganya situtoke dina nalegea ukintazama yako macho yako macho nalegea ikigusana yangu na yako yangu na yako katoto hodari
hodari mama
Katoto, katoto, Katoto hodari,
hodari wa mapenzi.
Jamani hodari,
hodari wa mapenzi.
Kiuno kunengua, hodari,
hodari wa mapenzi.
Kiuno kunibidua, hodari,
hodari wa mapenzi.
Hodari,
hodari wa mapenzi.
Uwoya hodari,
hodari wa mapenzi.
Mama kufi hodari,
hodari wa mapenzi.
Hodari,
hodari wa mapenzi.
Jackie Horba,
hodari,
hodari wa mapenzi.
Sari mama tifa, hodari, hodari wa mapenzi.
Oh esmaka,
hodari, hodari wa mapenzi.
Thamani yako, uzuri wako. Now you are mwenyewe, siku wachi pengine uniache mwenyewe.
Nasema sante na sipupa mse. So if ya nini natakupa, that's if you can pray. Na atakani na wabore, nikishinda na wataji ya kayole. Bora ujue sinangore, bado tunashine ama vipi pose. Kushine tunashine ama vipi oji. Kwa mwenyezi tuko fiti oji. Kwenye roho mbaya tunawaheka fita, tuwakanyaji fiti ndi. Ndo baraka zikika mwone kwa mbali, wabaki wakilia kama tumbe.
Salamu ulizo nitumia zimenifikia, nipo salama tausijali. Na nisipita kukilo mnagiria, inyani nangamia, enzi padalika na kovijali. Nimekusahau na kumbuka tula kojina, kidogo angalau mbeho wa mizizi soku katashina. Enzi wakapanda dao mjini baba pesa fitina, vimeuka nithara Vicenti haba mfuko mechina. Nando uwezo wangu ni kuhilu
mwa kukulikana
kula yangu ya
kukapasia
Sauka tenda
Nisi na gari
Nige kupa nini kwe Kukumeza ukate
DJ Dr. Boss. DJ Boss, your personal entertainment doctor, sending musical sensations.
We gon' set cool when everything is out well. Girl, me carry gentle. The one that girl make me act well. Two of us like butter and castor. I just can't tell why we why and where it's soon. I got it, my man. Only your love I appreciate though. If you not in another go take oh. Baby girl let's relate though. What she been to
you? Get so kiss you me. You got so kiss you me. Get so kiss you me. And no touch you me. Get so kiss you me. And no touch you me.
Get so kiss you me. And don't call me me.
Me love you too.
Yeah, are you done talking? Tell me, baby, are you done talking? Yeah, are you done talking? Tell me, baby, are you done talking? Yeah, are you done talking? Tell me, baby, are you done talking? Yeah, are you done talking? Tell me, baby, are you done talking? Yeah,
I don't wanna be a player no more. Yeah, I don't wanna be a
my money, my body, now your own.
Boss,
yeah, Versace and Gucci for your body, oh baby. Nadu, gara for me. Nadu, sarara, oh. Nadu, shakara, oh. Nadu, gara for me. Oh.
With time, with a remix, stop it all, let's go.
Nadu, shakara. I love you. There's nothing above you. I love 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 you.
like your
mistakes.
I'm ready for you.
If I give you all my money, give you all my time, give you all my love, girl, would you be mine, all mine? Take you, I wanna touch you, baby. Oh, love you, baby. Oh, love you, baby. Oh, love you, baby. Oh, love, 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 love.
You're rocking with the best in the business. It's all about the music, baby. Feel the bass in your face. Number one party DJ.
DJ Dr. Boss. DJ Boss. Your personal entertainment doctor.
Straight putting it down.
Like a baby, moji and jabi, the way truck this a heavy. In cross we party, in cross we raving. Back you lisa, I show in cross na jigamba kabisa. Tell them na jigamba kwa jiza. When we think of Bower, he has done for me. Daily blessings coming.
Bower, so na shukuru niko sawa, so mi na vimbada. Na mpasifa kama kawa, so mi na vimbada.
DJ Doctor Boss Boss
Boss Wendo msiri wangu, kipenzi chamu.
Tengu wana kunyewa usi unachua mama. Iliacha mwenye usani umbuwa sana.
Tulipotoka ni mbali si unachua mama. katikati ya safari utaka ni kuwa wana. Wewe na mimi baby tusikwe wote, nife uniokote ni kuokote. Sasa kwa nini unaruhusu nichekwe? Mkono kauya mtoto usi ukate. Samahani waita, ongeza gas. Uhudumu, ongeza gas.
Anytime that you feeling down, mama say, girl, make you settle down. Then I say, I don't get you down. With a smile, make you know the frown. Say, no one can pull you down. So me sing, say, making money was the plan. And we go get them by Jagabad. Making money was the plan. Making money was the plan. And we go get them by Jagabad. What is that? Making money was the plan. And we go get them by Jagabad. Girl, I always hold you down. Anytime that you feeling down, mama say, girl, make you settle down. Then I say, I don't get you down. With a smile, make you know the frown. Say, no one can pull you down. So me sing, say,
Chibude, doka na joni taga bebe, utam tam, shoy naga doze. Pamu yuma shapa mtemeze, saka ziki ziki, oje. Mkutwa na mabigi biki, oje. Kitanda nini kwichi kwichi, oje. Asa tuki chiki chiki.
A pro, one pro, the way she want the west, feeling me slow.
Oh, jingyo, anani changa ya jingyo. They make me go jingyo,
jingyo,
oh, jingyo.
How's up, I love you, baby.
Love you, my baby.
Party.
Boss,
we got mansions and property.
Boss,
we got baby stand properly. They must play this one for every party. You. Them they talk say I no go school. Them they talk say I they follow you. Some people say I they bobo you. But you love the way I combo you. Oh. Win win win, win win win. We go dey win win win.
Even no life not them go.
Win win win, win win win.
Yo, this is Yago Vivian, and you are enjoying sensational mixes by the main man, DJ Dr. Boss. Dr. Wahoo, one.
Akifika to Nairobi, kuna manzo wengi, asishangae. Tena nikamwambia, hata siku akirudi, kila mtu ajue, mimi niko naye.
Mtoto mzuri niko naye, nampenda leo, kesho na baadaye. Nimwambie nini mpaka afurahi kuwa niko naye. Mzuri hits he don't like, sipende nikupende mpaka washangae. Japo niko ndani nitakuja baadaye, nipeni furahi.
Baby, I'm going to come out. Now, baby, I'm going to come out.
DJ Dr. Boss.
My pants are high, I'm not running here. No, it's up in the gun, I'm not going to be here.
After hit, it's the human eagle, DJ Dr. Boss, DJ Boss, flying high above them all.
Okay. Itafungua Asante mama Ulinifunza kajua Baba kasema kumbo mikora chumbi kununua Tena siku nazi sirizi za waganga Kwa baraka za baba na mama tunadua Undie paparazi pingamizi wenye viranga Walosema ayawi ayawi ya mekua Oh, no, but
ukipata ushukuru. Wana wanaoililia ni wengi sana, kwa tutarama kuitoni kufuru. Nimefunzwa vumili kushinda ujana, ili kesho mahususi kusutiwa sinongone. Mbu ni chumu niringe wa shushuke, na ipate harusi na kufisha waone. Wakanyesumu wa vimbe wa pasuke, tena shika nanga teke si chumo kendai.
Ana meleta
kutu namba wa bloku vimada wa zamani.
Ana meleta
so vijembe vya kanga wazi wazi mambo wa tharani.
Ana meleta
mbio walupanga mwenye nyumba kajandani.
Ana meleta
yena yena yoyo yena 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 kwa
eto tanda
kwa heri baba mama
yena 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 takumbuka sana.
Imefika tamati, tulisubiri kitambo. Leo samaki, kana saka kichambo. Pongezi kwa kamati, unavutia mapambo. Kupasa kicha safi, vita mbegi hongo. Nisangu bigiti, unikafune. Ama niwe sindani, na wewe uzi nguonifume. Ama niwe
Boss, 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 your personal entertainment doctor.
Nifanye bigiji unitafune, ama niwe sindano, na wewe uzingu unifume. Ama niwe no, uwe maji yangu na wanume. Nifanye kucha kama ukiwashwa mimi kukume. Sema mama, niwe duka la vipodozi, nikuvutie kwa kila kitu. Chumba niwe simu, unalia hata nikikubipu. Nisimame kama kinyozi, nikikunyowa unanisifu. Niwe godoro na shuka, nilale nawe kila usishu. Kafunguo gari ya bosi wangu, kwako zezeta, zezeta. Niko radhi nifunge uleweo, mimi zezeta, zezeta. Haunataka ate nyumba ya baba yangu, kwako zezeta, zezeta. Kifaranga ni bebe kama mweo, mimi zezeta, zezeta. Sitaki paka na panya vitazani, minataka niwe mafuta ukipaka zekote mwilini, yeah. Ama niwe taulo kangalai, ukioga nina kufuta kutoka juu paka kwa chini. Mashala, ulivomeza kuhutabari. Naishi mchumba sendi varana tena. Siku fanyi vocha soko tulai. Tumie mchumba kutupe jala la sema mama. Niwe duka la vipodozi, nikuvutie kwa kila kitu. Chumba niwe simu, unalia hata nikikubiku. Nisimame kama kinyozi, nikikunyo nisifu. Niwe godoro na shuka, nilala nawe kila usishu. Kafunguo gari ya bosi wangu.
Wa chunga usibiwe, wa mami usibiwe. Chunga, chunga.
Playing hits after hit, it's the Human Eagle, DJ Dr. Boss, DJ Boss.
Cheko bandia usuni kudeka kumbe anapitendi. Maufundi toka tanga na senji. Vionjo mitego unasea shike pochi umwage chienji. Anakuchanganya kiunoni shanga. Marashika mauko peponi. Mtoto sauti kinanda. Ya kumto wacha tupangoni. Ukisha tafuna karanga. Utaki ataende sokoni. Anakuchuna mafaranga. Unabaki na vumbi mfukoni. Kiwa na peso tasifi wa kitambi. Baby me I like that. Na kuyo mama kwenye siku. Deo Snapchat. Mami anakuta sweetheart. Kisa anakesha jimu. Usidate na njonjo za mapenzi. Kicheko bandia usuni kudeka kumbe anapite. Unaibiwa.
Unaibiwa. kuleka kumbe ana pretend. Mfundi toka Tanga na Zenji, vionjo mitego unase ashike pochi umwage chienji. Anakuchanganya kiunoni shanga, mara shika mauko peponi. Mtoto sauti kinanda ya kumtoa chatu pangoni. Ukisha tafuna karanga, utaki ataende sokoni. Anakuchuna mafaranga, unabaki na vumbi mfukoni. Kiwa na pesa utasifiwa kitambi, baby me I like that. Na kukupamba kwenye simu, video Snapchat. Umehana manadi mangi, anamuta sweetheart. Kisa anakesha jimu kutafuta six pack. Unaibiwa, 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 unaibiwa. Kuna kina Rozi Disposa, wale wapenda Verosa. Ukipita na shati na moka, lazima watashoboka. Wakiomba lift, ogopa. Migu dashboard vishoka. Mchunguze cheni, koroka. Mele na pochi kakopa, eh. Usije kuyavamia, yasije yakakutesa. Hawachelewagi kukimbia. Kuna wenzako wanalia, walizani mapenzi pesa kwenye suruali vibamia. Ukimuonga ferali, hatoko na rijali. Wakati chumani wejeji, kifunga moja kuchali. Baby, like that. Kukumbe kwenye simu, video Snapchat. Umehana manadi mangi.
Boss, 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 boss. DJ Dr. Boss.
Mwari wa kitu gani, umwenye ujisute. Afadhali atanyani, siowe mwanamke. Upendezi asilani, sonyo usuke. Nilifata kitu gani, umefanya nijute. Mina kona bungu wali, na usiku rufuke. Kwanza naongea na nani, naomba nikumbushe. Mina we hatuenda, jipandisha jishushe. Usinipande kichwani, namba yangu ifute.
Zamani kutoa kadi na maua
zilipendwa.
wanataka mani, ukilipa unakwaruwa. Ufundi kitandani, soma guvu kujikamua. Unafika ndani, ujatoa masa unachanua. Wanawake wa leo, wanataka mikakati. Ukiwa mzogaji, akia Mungu wapati. Mapenzi ya video, hata kutoa kamasi. Eti ni kinywa maji, na kuona kwenye glasi. Kupiga chabo geto, kono na deto. Sonche na kapeto, manje ina mobeto.
Izo ni sama za kale. Sambulo mapepe kale. Bolingondo molu. Tuanga chipolo polo. Na magi ya kandoro. Simba wa moro koro.
Tani spati skari kuru kabisa. Ivi ukwapi embi dogo latifa. Babu tale wapi papa misifa. Squeezy party atuenda giki bisa. Mpira na pele. Tanu na nyerere. Ashangedere. Alusi mabere. Eti uze nyumba wekeshi mapa. Eti lazimishe ale kukata. Sabuni kicherema,
zilipendwa.
Mabanda ya sinema,
zilipendwa.
Ibumba na mlema,
zilipendwa.
Diamondi na wema,
zilipendwa. Izo ni zama za kale.
Zama za zamani.
Sambulo mapepe kale.
Kale yo.